ZMN.com.
B-son, you can call me his own. My new world beginning for Dolly.
I love Sidoman production.
Oh, na 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 na.
Sidoman on the beat.
Oh, my love, sinifuna kuku chimwis. Ine, nimafuna kuku kondweles. Sinifuna kuona misozi mumaso yako. Sinifuna kuona weo usekele la mama.
I just wanna make you happy. Baby, make you happy. I just wanna make you happy. Kukuona usekele la mama. I just wanna make you happy. Baby, make you happy. I just wanna make you happy. Kukuona usekele la mama.
Baba nakashi bose, baby. Nasala weka. No mutima wandi napela weka. Eito nkala kumfuisa wino tilashita. Just tell me what you want. I'm gonna buy for you. Hold me tightly. Let's go for SOP. Nifuna kura famene ufuna.
Oh my love, sinifuna kukuchimwis. Ine nimafuna kukukondwele. Sinifuna kuona misozi mumaso yako. Sinifuna kuona weo usekele la mama.
I just wanna make you happy.
Baby, make you happy. I just wanna make you happy. Kukuona usekele la mama. I just wanna make you happy. Baby, make you happy. I just wanna make you happy. Kukuona usekele la mama.
ZMTrends.com.